umhlobo womdala nomncinci 88-106.
Makhaya ngalintsasa yanamhlanje namkelekile kunali ibali bahlobo bam. Oh, ubuhlobo ayonto indlela ndiyabathanda abahlobo kwaye ke lithuba elide ngoku singabahlobo kunye nani bantwana bam. Uyayikhumbula ke indlela enahlangana ngayo nina nabahlobo benu kweli bali ke abahlobo bahlangana ngenxa yintshontsho lentsha. Masive ukuba kwenze kanjani kweli bali lanamhlanje lithi kwaqala ngenjana. Siyakucela makhulu, khawusibalisele ibali. Oh, siyakucela makhulu wethu. Wacinga ke uTheo wancuma yena uphela enqwala intloko. Ewe, siyakucela makhulu. Watsho uAfrika ehleli phezu kwemilenze kamakhulu. Wahleka ke bantwana bam umakhulu. Kulungile ke, watsho umakhulu. Mandinichazele ibali lokuba nama ngabahlobo njani. Benisazi ukuba konke kwaqala ngenjani. Wanqwala ke bantwana bam uTheo wancuma yena uBhela wathi khawusichazele makhulu. Ngobunye ubusuku bantwana bam injane yayilaqasa ijoja kumgqomo wonke ehlangana nawo. Yayilambile ilahlekile yayingazazi nokuba iphi kwaye iyaphi kuba kaloku isusayo sasilambile singenanto. Oh, usizana lwenjani, watsho uAfrika. Ewe, watsho umakhulu bantwana bam. Kwakungekho nokutya ecaleni nakufuphi kwemigqomo. Yakhala injana ngokuzolileyo. Yayifuna ukutya ifumane nendawo efudumeleyo kuze ke ilale. Yehla iqengqeleka isitalato. Kwakukho ke izindlu zodwa ezinye zazo zazinezinja ezinkulu ezazikhokotha zimponisa amazinyo azo. Wayisoyika kakhulu nonjana kanye kwelo thuba kwakuza kuphela izitalato. Yabona indlu incinci kwakungekho nenja kuyo. Kukhona izibane ezikhanyisileyo ngaphakathi kwaye yayibonakala ifudumele inobuhlobo. Yasondela injana ngakuyo bantwana bam. Yathi ke yakusondela yeva ivumela imnandi liloba impumlo zayo. Ucango lwayo laluvuliwe kwaye wayengenakho nokubona ngaphakathi. Wabona intwazana ifunda incwadi. Yahleka yodwa xa ibona umfanekiso olapho. He nina, lixesha lesidlo sebusuku, watsho umama. Unonjana bantwana bam, weva ilizwi limnandi lizolile lithetha. Wajonga kumama wentwazana ebeka isitya sokutya phezu kwetafile. Ndiza kuzithathela isitya sam, khawuleza uyokuhlamba izandla zakho wena, watsho umama. Umama ke bantwana bam wabuyela kwigumbi lokutyela. Yabaleka ke naye intwazana ikhawulezile isiya kwigumbi lokuhlambela. Yayilithuba ke kanye layilindele unonjana elo. Wangena ngaphakathi watsibela esitulweni. Wafaka ubuso bakhe kusitye sasinokutya kumnandi okufudumeleyo. Wakutya konke. Ngokukhawuleza ke wabaleka waya kuzimela phandle kwakhona. Mama! Yakhwaza intwazana kanye ngeli thuba ihleli phantsi etafuleni. Akho kutye nje kwisitye sam. Yintoni? Wakhawuleza umama wakhe buyela kwelo gumbi. Kodwa bendikuphakile nje ntombi yam. Waguquka wajonga kulaa mnyango uvuliweyo. Oh, hayi, hayi, suka, watsho umama. Ikhona into kanye umntu ongenileyo wama ukutya kwakho. Ndiyakuxelela inene mntwana wam. Wavala ucango kwakhona walutshixa umama. Ngelo thuba ke bantwana bam unonjana yena wayibalekile siya ngasemva. Wafumana umnyango wegumbi lokutyela uvuliwe kwakhona. Wacwecwa, wangena ngaphakathi. Lonke ke elo gumbi lalizele livumele mnandi. Kanye kutafile kwelo gumbi lokutyela nantsi imbiza enkulu kwenesinye isitya. Nanko itsiba kwakhona ikhwala kwesi situlo unonjana. wangena ngobuso kuso sitya waqalisa ukutya kwakhona. Kanti xa intozana nayo nomama wayo bebuyela kugumbi lokutyela abantwana bam, kuqhubeka ntoni ngoku? Wabuza umama. Ethethela phezulu ngoku bantwana bam. Yayisoyika injana. Yangena ekoneni yakhwina inja. Sekwenza ntoni ngawo? Umdaka noba mdaka, watsho umama. Kwaye umlomo wakho usazele ukutya kwethu. Vala umlomo lo. Vala umnyango wena phela, watsho umama. Yitya kuqala njani ukuze sikuhlambe ke. Ulambile ndiyakubona. Yiloo nto kanye ke bantwana bam abayenzayo bamhlamba unonjana. Wathi umakhulu, kuni nonke nihleli apha. Khanitshoni, ngubani nokuqashisela igama abalinika unonjana? Hayi makhulu, asilazi, inoba kwathiwa ngukutya. Wakhwaza uBhela kunye noTheo bantwana bam. Ewe, kunjalo, kwathiwa ngukutya unonjana lo. Kwaye ke, niyabazi ukuba ngobani abantu ababekweli bali? Khandixeleleni. Ewe makhulu, siyabazi, watsho Afrika. NguBhela kunye nomama wakhe. Wakhwaza watsho Afrika bantwana bam. Hayi mna, mna Bhela. Wakhwaza ke bantwana bam uBhela wahleka uTheo yena. Kodwa ke bantwana bam, ayisosiphelo sebali eli, watsho makhulu. uBhela yena kwakumele afumanise ukuba ingaba yeyomntu nale njani. Ukuba kamfumani umnikazi wayo, kulapho anakho ukuyigcina. Kwathi ke ngosuku olulandelayo, uBhela kunye nomama wakhe bangena kumnyango ngomnyango, bebuzisa ngononjana ukuba ngokabani na. Kodwa ke bantwana bam, into eyenzekayo, akukho namnye useke wayibona ngaphambili. Endleleni yakhe ke uBhela wahlangana ke bantwana bam nomama kaAfrika. Kulapho ke nonke nahlangana khona nokutya. Kwaye ke kulapho nonke nathi naqalisa ukuba ngabahlobo. Yena ke ukutya unonjana lo, waqala ke ukuba yinja kaBhela, kuba kwakungekho mntu ongumnikazi wayo. Unonjana lo, yeyona nja igqwesile elizweni, watsho uBhela. Kwaye ke singabahlobo kwenene elizweni, watsho uTheo. Yaphela kaloku ibali lethu lanamhlanje. Kodwa mandikhumbuze kwakhona ungazifundela amabali amaninzi nanina ufuna. Ukuba ke ufuna amabali amaninzi okufundela abantwana bakho kanye bona bazifundele, ungandondela unaliibali.mobi kwimfonomfono yakho. Kodwa ke uya kufumana ke amabali amaninzi ngeelwimi ezahlukeneyo simahla. Ungalifumana ke noxabangelo lukanaliibali olunamabali amnandi nemidlalo eyahlukeneyo rhoqo kula maphepha alandelayo. Empuma Koloni kwiphepha iDispatch ngolwesibini, kanti ke eFree State eGauteng kwaZulu Natal kwiphepha iSowetan ngolwesithathu. Kwakhona ngolwesithathu kwiphepha iThe Times kwaZulu Natal eGauteng naseNtshona Kapa. Okokugqibela ke kwiphepha lethu laseMpuma Koloni eBhayi ekuthiwa ke iHerald rhoqo ngolwesine. Nisale kamnandi emakhaya.